Hey, ndoto.
Jizimidundo.com.
Ngikafele, ha? Ngiyazela, man. Ngilambile. Vula mlomo, ha? Don't talk when you eat, na, ha? Vula mlomo, vula mlomo.
Bipcha.
Huku na huku.
MJ Records.
Huku na huku.
Spendi ushamba, mimi. Spendi ushamba. Toka viwanja na baby, staki wa shamba, staki wa shamba. Spendi ushamba mini, spendi ushamba, spendi ushamba. Hakuna vukula pamba na baby, waga wana tushanga. Ile lori, bantona, tulia nunuwa gamtona. Baby ya uonyo, nangenava kupendeza uonyo. Na ile Gucci, ili yondali, itoe kwenye enga ufomi. Leo all eyes on me, na nilivola moto uonyo, oh yeah.
Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada oni we.
Si tunakula nyama ila hatu nyamazi. Utajoje sisi kama watu wa kazi. Tukiwa kiwanja juu ofisi kwa wazi. Mambo mengine ni ibada ya kazi. Si tunapenda bebe zine nyashi. Nyashi, saa nyingine tunanyosha toto zizo pigwa pasi. Sinejue sana ukajifanya nani mudu bila wasi. Niache nitembe nina athi, matunda nilufuna nina nasi. Domana sina wasi, mina kula kuku. Na sina duku duku, nachofanya marufuku, talala mahabusu. Baby yote nkikunyeza nani busu, mwambie demu wako aache kujishuku. Baada ya mbupu, paturudi wanawake wanuliwa kama kuku. Marinate, 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 fiuku. Marinette Vuk. Marinette Vuk. Marinette Vuk. Marinette Vuk. Marinette Vuk.
Tunakula kuku kase kuku.
Kuku hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Kuku hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Kuku hadi bada oni we.
Tunakula kuku kase kuku.
Kuku hadi bada oni we.
Leo zinaliwa kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Leo zinaliwa kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Na kutoka viwanja na baby, staki wa shamba, staki wa shamba. Spendi ushamba mimi, spendi ushamba, spendi ushamba. Hakuna vukula pamba na baby, waga wana tushanga, wana tushanga. Ile lohi, bantona, tulia nunuwa gamtona. Baby ya uonyo, nangenava kupeneza uonyo. Na ile Gucci, ili yondali. Itoe kwenye enga ufomi. Leo all eyes on me. Oh yeah.
Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada oni we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada oni we.
chizimidundo.com.